Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Naho kuri internet iki kiganiro nacyo muragikurikira ku rubuga www.radioyacuvewa.com. Murisanga rero.
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere aje prodo jijukirwa mu Rwanda usanga internet ifite uruhare runini mu bibazo by'abangavu batwara inda. Uyu muryango wageze kuri uyu mwanzuro nyuma y'ibiganiro wagiranye n'urubyiruko mu turere dutandukanye tw'igihugu. Urubyiruko rero rubisobanura gute? Uruhare rw'ababyeyi ni uruhe? Uruhare rwa leta ni uruhe kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti? Umushyitsi ni Anthony Businge, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Jiprodo Jijukirwa. Anthony, uraho urakomeye?
Yego, murakomeye namwe?
Yego, turaho. Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire kuri aka kantu. Ariko rero mu magambo make wabanza ukatubwira umuryango Jiprodo Jijukirwa.
Yego, murakoze Thomas. Kandi murakoze kuba mwaduhaye umwanya kuganira n'urubyiruko. Umuryango aje podozukirwa ni umuryango w'urubyiruko uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere. Ni umuryango umaze igihe cy'imyaka 20
ubaye ubukombe
urubyiruko. Yego, ubaye ubukombe. Umaze igihe nk'icyo ukora n'urubyiruko rutandukanye, cyane cyane uhugura urubyiruko kumenya uburenganzira bwarwo no kubajijura no kuhanira uburenganzira bwabo. Uyu muryango rero ukorera mu gihugu mu turere 15 mu bikorwa bitandukanye birimo uburenganzira bwa muntu, ubutabera, imiyoborere, guteza imbere urubyiruko by'ubukungu no kureba uburenganzira muri rusange bwabo bw'abana, abagore n'urubyiruko. Yego.
Hanyuma urubyiruko rwitabira gute uyu muryango? Mbese mu magambo make mwawushinze igitekerezo cyaje gute?
Uyu muryango nk'uko nabivuze uyashinzwe mu 1997. Nyuma y'amahano yo guhirira igihugu cyacu Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ushingirwa muri Kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe abanyeshuri bamaze kubona amarorerwa Jenoside yakorewe Abatutsi, icyo gihe babona ko urubyiruko rwagize uruhare mu runini muri Jenoside yakorewe Abatutsi, none tubona urubyiruko nanone rwahagaje Jenoside rwari ruri mu ngabo za RPF tubona ko abayobozi bari icyo gihe bagize uruhare runini mu kubeshya urubyiruko cyangwa kurushuka bakarushora mu bikorwa bitari byiza. Noneho turavuga tuti urubyiruko rusigaye se ruri mu mashuri, ni iki twakora kugira ngo urubyiruko rwongere rugarure isura nziza y'urubyiruko rugiye kubaka igihugu ndetse ruharanira uburenganzira? Kuko abanyarwanda muri rusange babuze uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho kandi babubuze kubera urubyiruko n'abandi banyarwanda kubera ibyo bari byo bishingiye ku macakubiri y'amoko bishingiye ku turere dutandukanye turavuga none urubyiruko dukeneye uyu munsi dukeneye urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu uwo ari we wese na adashingiye ku ivanga ryo ryose bagakuka bakigisha urubyiruko bakajije urubyiruko niyo mpamvu ubona hariho ijambo rijukirwa tujije urubyiruko rumenye uburenganzira rurinde uburenganzira bwa muntu rurimo uburenganzira bwarwo kandi ruge no mu giturage rwigishe niho rero igitekerezo cyavuye abanyeshuri bari muri kaminuza y'u Rwanda icyo gihe 1970 bishyize hamwe bashinga uyu muryango witwa Ajepodo Jurukirwa.
Nuko muza noneho rero kugera ku by'iterambere uko imyaka igenda ihita
tubona uburenganzira kubumenya ntabwo bihagije kuko nanone urubyiruko rukeneye kubaho kandi rukabaho neza duhera ko tujya mu burenganzira tujya mu iterambere igihugu cyo gitera imbere namwe mugomba gutera imbere none dushaka utazi kurwanya rero ubukene mu rubyiruko kurwanya ubukene hari ubukene bwo mu mutwe kugira ngo abantu bashuke bamenye kwikorera abantu bajye mu mirimo runaka abantu bishakira ibyo bakora kugira ngo uharanire n'uburenganzira bwa muntu ariko uharanire n'uburenganzira bw'imibereho niho umpamvu ubona turi no mu iterambere ry'igihugu mu miyoborere myiza y'igihugu mu bukungu bw'igihugu byose tubona icyaba kitameze neza cyabangamira bwa burenganzira dukeneye yego
mugira mutya rero murahaguruka muragenda musanga urubyiruko mu turere dutandukanye muraganira muza gusanga internet ifite uruhare mu bibazo byo gutwara inda mu bangavu utwo turere mwasuye mukagana n'urubyiruko nutuhese
yego internet navuga ko ari imwe mu mpamvu zituma abangavu abana bakiri batoya imyaka y'ubugimbuke batwara inda cyane ubundi dukunda ko iterambere ari ryiza turyakira neza bigira ibyiza ariko bigirigira nanone n'ibibi bikenerwa ko abantu babiganiraho cyane kugira ngo bitangize iterambere tugezeho twashoboye rero kujya mu turere twa Nyagatare twagiye i Gatsibo twagiye Rulindo twagiye Ngororero twagiye Rubavu twagiye Musanze tuganira n'urubyiruko tubabaza tuti ni ikihe kibazo gihari gituma tubona ibitarigeze biba mu myaka ishize urubyiruko rutwara inda zitateganyijwe rukiri rutoya rukiri mu mashuri matoya ndavuga muri masekonderi ni iki gituma koko urubyiruko rwacu rutwara inda zitateganyijwe biterwa n'iki twabonye byinshi ariko nanone abanyeshuri kuko urwinshi bari mu mashuri twiganza ruvuga ngo social media cyangwa se internet iterambere rijyanye na internet ni imwe bituma urubyiruko rutwara inda ni gute rero bigenda
yego
bigaragara ko abanyeshuri bakisesinga cyane cyangwa bagera ku internet kurusha ababyeyi bakora ubushakashatsi ariko cyane cyane muzi ko urubyiruko rugeze mu bangavu ruba rushakashaka kumenya uko ruteye umubiri wawo uteye gute umubiri urabafuka cyane ubabwira ati muteye gute babashaka urukundo bashaka bakunda bashaka ibintu bitandukanye babashaka kugerageza n'ibyo babona bindi batemerewe gukora ku mugaragaro bagenda babona izo imbuga ziriho ubusambanyi niko nabwita yenda babona imbuga ziriho za porno nubwo iwacu zidahari ariko nanone bazikura n'ahandi bakabona porno bagashaka kugerageza ibyo bintu babona abandi bakora ku mbuga za interineti bagashaka kubigerageza barabigerageza gute si barabigerageza n'abantu bakuze babaruta ubona rero imbuga zarabaye ababyeyi nanone kurusha imiryango yacu abana bariga cyane ku mbuga nkoranyambaga bariga barabona ibintu byinshi ababyeyi batazi barashaka umubyeyi aramubwira ati binibi atereka byati wowe uru wa kera ntabwo ari ubu iyo rero gerageza bashaka nibyo bigishizwamo reka mvuge uburyo butandukanye
yego
butandukanye mu guhuza iyo bahura abakobwa n'abagabo n'abasore ubwo buryo bashaka kugerageza ibyo byose bituma bagenda bahura n'abagabo cyangwa abasore ubwo nabyo naza kubigarukaho uraza kumbaza uti ni bande cyane babikora
yego
ariko kamane bivuge ko internet ifite uruhare runini ukurikije uko bimeze ubu tubona internet irarusha ababyeyi kwigisha kera mu bakuze
yego
ababyeyi bagiraga umwanya wo kuganira n'abana babo bakicarana bakababwira abakobwa bagwana ba nyirasenge abahungu bakagwana ba se wabo bakababwira ngo duragimbutse uri ingimbi niwe ugomba kwitwara uyu munsi rero dufite umwanya muke mu babyeyi ahubwo internet ifite umwanya munini aho ari kuri telefone ari kuri interineti yaba ari kuri laptop ari kuri interineti yaba ari kuri kompi isanzwe social media kandi nta bindi areba ikintu gitangaje ni ukubona abanyeshuri bashirikara kureba ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kurusha ibyo abanyeshuri bagomba kuba biga mu ishuri ibyo rero bigatuma biba ibishuko bituma bafata abagabo bahura nabo bakabatera inda zidateganyijwe
yeee Anthony ntabwo iki kiganiro cyawe nanjye twenyine gusa ahubwo ni ikiganiro cy'abaturage cy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ariko mbanze nibutse nyine ko Anthony Businge umutumirwa wacu muri iki kiganiro tuganira ku ruhare rwa internet no ukuntu mbese igira uruhare runini mu bibazo byo gutwara inda mu bangavu Anthony Businge ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Jprodo jijukirwa umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere bakoze rero icyo nakwita ubushakashatsi kubera ko baganiriye n'urubyiruko rubarirwo rubibwirira ibyo bibazo bahura nabyo Anthony noneho rero nyine nsubiye inyuma uko nakubwiraga iki ni ikiganiro mwiganirira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika nagira ngo nguhe Honore na Louis Michel nibo bategereje ku murongo wa telefone duhere kuri Honore Louis Michel abe yihanganye gatoya Honore wiriwe neza
ego niriwe amahoro
akabazo kawe cyangwa igitekerezo
akabazo nagira ndamubaza
ese uri hehe
ni Bujumbura mu Burundi
yee
nagira mbaze nk'ukuntu bo binyanyira nk'abategetsi ukuntu indero ya kera yosubira ikagaruka ibintu by'ama interineti bagatuma babishyira ku kiguzi kinini ya kuko iragabanya indero nke mu bana bakiri bato
yee urakoze Honore
yego murabizi neza
Louis Michel
ndakumva wa muvandimwe
wiriwe neza
muraho
akabazo uraho neza akabazo kawe
komera
yee
yandi tutubaza tubiri Toma
yego
ariko n'umutumi rwanda mushuhuje
yego murakoze
akabazo ka mbere niba namwumvise neza yatubwiye ko ngo bashobora kuba bakorera mu makomine 15 nakurikiye neza none akabazo kameze gatyo wa mutumirwa kandi uturere parwe uturere
yee n'uturere
utundi tuyo tubinya na dutanu mu ndakoreramo yee n'uturere navuze nibeshe utundi tuyo mu ndakoreramo ubwo ngubwo mwabiteganyiriza iki
yego
akabazo ka kabiri
yego
internet mutu byakora mu byango mbega washinzwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda n'abantu intelekiteri bazi gukoresha internet mbega urubyiruko rwo mu cyaro hano koko bashobora gukoresha internet barakurikira neza internet barishoboye nuko tubaze tubane ko ituye urakoze Toma urakoze rero bamutumirwa murakoze cyane mugire umugoroba mwiza
yee komera Louis Michel
mukomere cyane
Anthony basubize rero yego
murakoze kandi Michel kuba baje ibibazo
Ibanziriza kuri Honore wavuze ati abantu abategetsi bagarura uburere bwa kera gute.
Yego. Arakoze ni Honore wabajije gutyo. Uburere bwa kera ubuyobozi bwa bugarura gute. Ndavuga nkurikije igihugu cyanjye u Rwanda. Ndi uvugira ahandi kuko iki ni ikibazo tuganira cy'urubyiruko rwacu. Uburere bwa kera bwo burakenewe cyane ariko buhanganye n'iterambere ry'ubu. Mu iterambere turimo hari ibyiza tubonamo byinshi tutagombye kujugunya inyuma bidufasha mu iterambere. Mu by'ukuri tubona imyigire y'iterambere ry'ubu ryihuta ariko ikintu gikomeye cyane navuga ko Leta y'u Rwanda yashyizemo ingufu muri iki gihe n'imyaka ishize ni ukugaruka ku gicumbi cy'umuco. Umuco kugira ngo ugaruke ababyeyi bongere basubire ku ndangagaciro za kibyeyi, ababyeyi bigisha abana babo indangagaciro z'uburere, uko bakwiye kurerwa, uko bakwiye kwifata, uko bakwiye kwitwara, indangagaciro za kirazira. Muzi neza ko muri iki gihe dufite igihugu cyagaruye itorero ry'igihugu byabagaho kera murabizi rigenda rita bimwe na bimwe ariko itorero ry'igihugu ryaragarutse rirakora ndetse abanyeshuri n'urubyiruko haba urwo mu cyaro haba urwo mu mashuri hari gahunda yo kurubira mu itorero. Itorero nta kindi gyigisha kibanze n'umuco nyarwanda. Itorero rirakirimo riragarura umuco nyarwanda uyu muraga indangagaciro kirazira byose dufite igihugu urwego rushinzwe ibyo bikorwa. Dufite nanone ikigo cy'umuco byihariye ndetse gisigasira iby'umuco nyarwanda n'ururimi komeza tukamenya n'ururimi rwacu neza tukanaruvuga tukanarukunda ndagakundisha n'urubyiruko igihugu cyabo. Rero biragaruka ko ubuyobozi burimo gukoresha inshingano zo kugarura umuco mu banyarwanda ariko nanone
yego
kera umuco ntabwo wari ufite ikindi navuga gihanganye n'umuco. Uyu munsi turabona urubyiruko rwacu rwigira amahanga, bamwe bakigira muri Amerika, abandi bakigira mu Bwongereza no mu bindi bihugu. Hari abavukirayo bafite imico itandukanye ituruka muri ibyo bihugu. Imico iravanze, imico iravanze. Ntabwo tugifite umuco gakondo wacu wonyine. Dusanga dufite umuco wacu, dufite imico yindi ituruka hirya no hino nayo ikaba iri muri twebwe, ndetse abantu bakiga ahantu hatandukanye ariko tugakomeza tukavuga ngo nubwo duhanganye n'iyi mico itandukanye, nubwo duhanganye na interneti, ariko reka tugerageze dukomeze tubumbatire umuco wacu. Niyo mpamvu hariho itorero ry'igihugu, niyo mpamvu hariho ikigo giteza imbere umuco, barimo igihugu kirimo kiragarura ibya kera byose kugira ngo dukomeze twubakire no kujya kera kuko tubona abakurambere bacu barabayeho neza kandi bakabaho mu muco mwiza. Rero navuga ko muri rusange asubije Honore, Leta irakora ibishoboka byose kandi ntabwo turatakaza umuco burundu. Umuco turimo turanawugarura tuwuteza imbere kurusha mu myaka ishize tuvuyemo. Hanyuma avuze ati, Michel avuze ati, kuki mukorera mu turere dutanu, cumi na dutanu gusa, turere cumi na dutanu muraduteganyiriza iki? Nk'uyu muryango wa Repubulika y'u Rwanda ni umuryango kuko umwe mu miryango myinshi ikorera mu gihugu. Hari imiryango y'uburenganzira bwa muntu myinshi, hari imiryango ikora ibindi bikorwa bitandukanye irakora. Iri n'ahandi mu gihugu turunganirana, ariko turifuza ko twanakorera mu gihugu hose. Ariko tugiye mu turere bitewe n'ubushobozi twabonye. Turifuza ko twagera hose ariko ntabwo turashobora kugera hose. Tunatangira navuga ko twatangiye mu karere kamwe, rero ukabona tugiye mu ka kabiri, ka gatatu, ariko urabona ko mu myaka makumyabiri tumaze kugera muri cumi na dutanu. Navuga ko uyu mwaka dutangiye tuzaba tugeze muri cumi n'umunani, hari undi dutatu tugiye kongeraho.
Yego.
Ariko dufite n'indi mishinga ikora ku rwego rw'igihugu. dufite imishinga tuvuga ngo twigisha, dufite imishinga twigisha muri buri gihugu, dukoresha amaradiyo, dukoresha ibiganiro bitandukanye, ku buryo tuba twizera ko icyo gihe tureba buri munyamuryango wacu wese ahari, tureba urubyiruko rwose aho ruri, tureba abanyarwanda muri rusange aho ruri hose. Rero nta mpungenge zihari ko tubona ubushobozi niko tujya n'ahandi, ariko aho tutari ntabwo tuvuga ko badafite ubumenyi, kuko igihugu gifite inzego zitandukanye. Ibyo dukora, dukora ibintu bijyanye na gahunda za leta, ntabwo dukora ibitandukanye na gahunda za leta. Ni ukuvuga rero tutari leta irahari kandi irabikora, indi miryango irahari irabikora. Nta mpungenge ariko ntabwo tubifuza, mushimiye ko tuzumva neza ko tugeze ahantu hose natwe turi mu gihugu hose, bizadushimisha kurushaho. Hanyuma none aravuze ati se interineti ko twatangiye umuryango ari abantu bize bari muri kaminuza, abari mu cyaro bo interineti bageraho. Izi ni inshingano za interineti, inshingano za leta, kandi uyu munsi navuga ko muri rusange igihugu cyose mu Rwanda gifite interineti, ariko nta nubwo twavuga ko buri muturage wese interineti mugeraho. Hari n'abayifite ariko badashobora kuyikoresha. Ntabwo abanyarwanda bose bavuga ko 100% bose bashoboye kwiga bakajya mu rwego rwa intellectuals, ariko tugerageza ko aba bantu leta ibageraho, irabigisha internet, cyangombwa ni uko leta zigeza ahantu hose. Yafashwa n'undi muntu ubizi, yafashwa n'umwana wize mu muryango, icyangombwa ni uko iki gikoresho internet yaba yageze mu cyaro ku muturage wa nyuma. Kandi ndizera ko nkurikije ibyo maze gukurikirana n'ibyo nzi, interineti iri ahantu hose, kuko uturere twose dukoresha interineti, imirenge yose ikoresha interineti, ndetse n'utugari. None nuko n'abafite telefoni bose bashobora gukoresha interineti mu gihugu cyacu.
Dufatiye aho ngaho nka kiriya kibazo cyo mu bangavu batwara inda biturutse no kuri interineti, icyo kibazo musanga kiremereye kimwe mu mijyi no mu cyaro?
Oya, mu by'ukuri ikibazo kiremereye cyane mu mijyi kurusha mu cyaro. Bishobora kuba binahura n'ibyo Michel yavuze.
Yego.
Ngo se interineti igera ahantu hose no ku baturage. Mu by'ukuri aho interineti igera cyane hugarijwe cyane kurusha mu cyaro. Icyo ugisanga ahantu mu mijyi aho interineti wayibona ahantu hose, waba ufite telefoni waba utayifite, hari kafe interineti ziri hafi umubiri atandukanye, abantu bose barabibona. Ndetse mu mijyi hari n'abantu burya bafite ubutunguzi kurusha mu cyaro. Uzasanga ingo nyinshi zifite smartphone, uwo mwana ashobora kuba afata smartphone y'umubyeyi, afata smartphone ya mukuru we akayikoresha akabona ibyo byose. Iki kibazo kiganje cyane mu ahajyanye n'imijyi n'udusantire, ndetse ahari n'ibikorwa bitandukanye bituma abantu bahura n'abandi cyane. Rero imijyi ni naho cyane cyane natwe dukurikirana cyane. Wumvise utwo nakubwiye ko harimo utwicaro two mu mijyi, tubona utwo mu mijyi tugaragaza cyane abana batwara inda bakiri batoya mu gihe cy'ubwangavu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, uruhare rwa internet mu bibazo by'abangavu batwara inda. Umutumirwa ni Businge Anthony, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Saidi na Theophile. Tubanzirize kuri Saidi. Saidi we?
Tambye.
Wiriwe neza?
Yego na mahoro.
Uherereye he Saidi?
Nimerereye aha ku
Butere.
Ndi Bujumbura.
Yee.
Ndi Bujumbura.
Yee. Akabazo cyangwa icyumviro?
Bo, ndetse nataha guterera ni iki? Ku kuvuga ko imbani tubona bitwarwa ku bwinshi biba bivuye kuri interinete, ndetse ko nabibona cyane.
Urahera hehe se nawe wakoze ubushakashatsi?
Ndi kubyumva ni uko imbere y'uko na interinete igwira natanisha n'aho duherereye izo mbani zariho. Zariho kandi ziko ndaba n'urugero, ahubwo ubu niho batangura babimenya cyane bakamenya kwikingira bakamenya icyari cyo gutwara imbanyi bidakenewe akoresheje internet ahubwo icyari gikwiye ni uko yotera imbere ahubwo igashyika hose kugira ngo twigireho cyane hari byo mu mahanga aho ibyo tutaramenya twige tumenye ego nibyo hariho abayikoresha mu buryo bwo kwinezereza mu buryo bwo kuryoherwa kugira wumve ko afite WhatsApp afite uburyo bwo kuyaga n'abagenzi be byoroshye kugira bahana amarandevu ariko icyo mbona uyu munsi urwaruka ruratangiye kuyitahura interineti ni uburyo bwa kominikasiyo inyaruka kugira ngo tumenye aho igihe kigeze nimba akazi kabonetse nimba ari ibikorera mu gihugu ariko ndabona neza ko hari ingorane yo gukwiza inkuru z'ibihuha no gusiga iby'ibitera soni ari nabyo nyine bikwega urwaruka muri ubwo bucuracuke ariko ahanini icyo mbona jyewe kuri interineti nka jyewe icyo yamfashije kuri ibyo by'ubutambanyi ahubwo yamfashije kuri byo kubona ibyo ntari bwabone ibyo ntari bwakike ko kuronka amakuru anyarutse kandi mu mwanya muto wose.
Saidi, ubwo rero nimba gukurikira neza uragira inama urundi rwaruka urundi rubyiruko kujya bareba kuri interineti ibintu bibafitiye akamaro kurusha ibyo ngibyo by'ibikozasoni.
Ego cyane kuko birahimbaye cyane mu gihe uri nko ufite amasomo yawe yakurikirana kuri interineti icyo utazi ukibaza kuri interineti aho utarashyika kugira uhamenye ibihakorerwa uko hasa ukoresheje interineti birahimbaye cyane gusumba uko uba utaba mu mujyi ugasanga ibintu byo mu mujyi warabimenye mugabo utigeze uba mu mujyi nuko ndabyumva.
Saidi, urakoze cyane.
Yego, namu ndabashimiye.
Yego, komera. Noneho duhe ijambo Theophile. Theophile we. Theophile, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Wowe uherereye hehe?
Ubu mbereye ndi muri demokarasi ya Congo.
Yego.
Mu province ya Nord Kivu muri territoire ya aho bita ngu.
Yego.
Mu kiganiro muri sanga uyu munsi twanezejwe no kugira ngo tuboneho tubabwira ko ubu ngubu muri interineti ibyo dusanga ko ikoreshwa n'inzego ebyiri hari abarukoresha kubw'inyungu zo gushaka akazi hari abarukoresha ubwo kwinezeza noneho twagera ku rubyiruko iyo generasiyo bo akenshi basanga bahakorera ibintu bidafite umumaro by'ubukozasoni
yego
numva tujye nko kugirira isina gore bifuza ngo dukeneye abagabo banditse dukeneye ikintu runaka umusore wadufasha muri ubu buryo ugasanga interineti cyane cyane ariko mu mijyi akaba ariho ibyo bibera cyane kuko dufashe ngo muri gihugu cya Congo mu giturage ntabwo abantu bose baramenya ibya interineti ni bakeya bazi ibya interineti ariko mu mujyi kabisa ni ibintu by'urukozasoni cyane kuko babikoresha mu kubwira ibyabo.
Theophile, ndagushimiye.
Yego, natwe turabashimiye kabisa ariko ngasaba nani abo bagenzi bacu bakoresha iriya tuzita asibere twebwe asibere ni asosiyasiyo santifikatifu uburyo ki bashaka ibyangombwa bibemerera gukorera mu bihugu byose hakabaho iriya droit de l'homme bakayikoresha bagasedera n'abantu kubigisha amajambere kuko amajambere si ukwinezeza ahubwo ni ugushaka ibintu bigomba kuzafasha abantu mu buzima.
Theophile, ubwo sura urashaka kubaza Anthony Businge nimba bashobora kuzaza gukora no muri Congo.
Godwa kenera kugira ngo bene aguma association bakaza gukora mu isongo ndetse n'isi yose.
Eh.
Ibintu biba bika objectifs cyangwa di no guharanira kase gakazi na muntu. Ako ibyo nibyo majambere tugezeho dukenera ngo gaje ku isi yose ibihugu byose amajambere gasiyongera ariko abantu batiyegeje tukabigisha ku internet asabwa ngo ushake ifite ikintu tutazi igikorwa ubunaka cyateza igihugu imbere cyangwa isi imbere.
Ye Teofi urakoze.
Eh murakoze namwe
busige we
karambe karambe
mufite se gahunda yo kujya gukorera mu mahangara
nanubwo duhejwe kandi icyo ni umwami ni igitekerezo cyiza ni igitekerezo cyiza kuko uyu muryango n'umuryango w'urubyiruko uba wumvise ko atari urubyiruko rw'u Rwanda gusa burya urubyiruko dushobora kugira urubyiruko rwiza mu Rwanda rukangizwa n'urubyiruko rw'ahandi kubera ubumenyi buke kubera ko rutajijutse tujya duhura n'urubyiruko rutandukanye mu manama atandukanye twatumiwemo mu biyaga bigari muri East Africa n'umuryango umaze kugenda ugenda ku rubyiruko rundi rero icyo gitekerezo ni cyiza kugira ngo twagure amarembo tuganire n'abaturanyi tubafashe abatarabona aya mahirwe bayabone kuko twumva mu by'ukuri urubyiruko dufite urubyiruko rwiza rw'abanyarwanda tukagira rwiza rwa East Africa tuzagize urwiza rwa Afurika nkeka ko buri gihugu cyose kifuza urubyiruko rwiza urubyiruko rujyanye n'iterambere rukeneye iterambere ry'igihugu ryabo byatuma igihugu iterambere mu buryo bwihuse kubera ko urubyiruko rufite ingufu rurakora cyane aho kugira ngo rwirwe mu biyobyabwenge rwirwe mu bidafite akamaro nirumenye uko iterambere rimeze hanyuma duteze igihugu cyacu imbere Afurika imbere Teofi ndamushimiye rero nicyo kivuzo ni cyiza ati mwafata na gahunda yo kurenga imipaka
yego
ubwo ni igitekerezo ngomba kubwira n'abayobozi banguriye tugatangira gutekereza ese byashoboka gute ko dufatanye n'urundi rubyiruko hirya yacu hirya y'igihugu numva ari ikintu gishimishije kandi nanjye nshyigikiye
yego
nitwiharira ibyiza tubona abandi bameze nabi barwara bwaki bari mu bidafite akamaro bamwe ibiyobyabwenge bari mu busambanyi batiga rwose indangagaciro z'uyu muryango ni uko tugira urubyiruko rusobanutse kandi rwiza rugamije iterambere.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Anthony Businge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu Rwanda. Niko se Businge hari umuntu witwa Habimana Celestin watwandikiye kuri Facebook ati ndibaza nti ese n'ahandi internet yagiye igera mu myaka yashize nuko byagendaga internet yagize uruhare mu bibazo by'abangavu batwarinda
n'ahandi baza ko nari bugisubize uko wenda byifuza uko ubushakashatsi twabukoze hano mu Rwanda ntabwo tuzi neza aho internet yahereye ko imeze neza ariko mbona nkurikije ibyiyumviro byanjye cyangwa uko mbibona hari abayivuze neza internet ni nziza turayikunda internet abantu bayikoresheje ibyiza rwose nta muntu yaba umukecuru yaba umusaza yaba umusore yaba nde twe twashyigikira ni nziza ariko kandi ibyo ikora nanone bikoresheje nabi nanone ntabwo twabishyikira nkeka ko aho nawe yahereye yagiye iha ubumenyi cyangwa se ibintu bitandukanye urubyiruko n'ahandi bijyanye n'ibyo navuga ko ukurikiye ibyo tubona mu biganiro tuba turimo mu manama atandukanye urubyiruko duhura narwo mu bihugu bitandukanye ubona mu by'ukuri sinzi umuco wabo ukuntu wabaga umeze
Yego.
Ari kurebye ko babitwara ntabwo babitwara mu buryo muhesha umuntu agaciro. Navuga ko rero internet uyikoje neza yaba nziza, ariko no mu buku babikoreje nabi ibambi cyane. Reka mvuge ko no ku kijyanye n'izinda. Ariko twabonye ibihugu aho bakoresha internet urubyiruko rugasenya ibihugu byabo. Bakoresha internet.
Watanga nk'urugero?
Reka mvuge muri biriya bihugu by'Abarabu. Imyigaragambyo kenshi bayishyira ku mbuga nkoranyabuhanga. Ugasanga social media yabaye kubeshya urubyiruko yigaragambye nanga ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo umuyobozi ufite gahunda itari nziza ashobora gukoresha ubumenyi buke urubyiruko rufite, kandi azi neza ko urubyiruko rukunda interineti kurusha n'abakuze. Kuko abakuze bakunda interineti mu bintu bifitiye igihugu akamaro cyangwa bifitiye akamaro.
Yego.
Ariko urubyiruko rugira mu kwinezeza, kuvugana bitari ngombwa, bakaruha mu bintu batanazi, ugasanga aho kugira ngo bibabere umurongo muzima bibabereye gusenya ibyo bagezeho. Navuga rero ko interineti ni nziza cyane, ariko uyikoresheje ibifitiye umuntu akamaro, bifitiye igihugu akamaro.
Yego.
Rero navuga ko naho byabandirije sinkeka ko byari byiza utabikoresheje neza, kandi biza bidusanga ntabwo byahereye iwacu. Ni ukuvuga ngo sitwe tubyangiza, ahubwo ushobora kuba byanangizwa dushingiye naho bigiye bituruka. Icyo twakora rero nkatwe ni uko nk'uko Josiya yabivuze ndetse na Sariti, ngo interineti ikoreshwa mu kwiga, kumenya amakuru, n'ikoreshwa ibyiza ugashaka ukayishakisha akazi. Nakwisi twese twayishyigikira, nakwisi. Ariko n'ubu ntabwo tuyamagana, ariko twamagana cyane abayikoresha mu nyungu zitari nziza, ibintu bitari byiza, bitabafitiye akamaro, bitabateza imbere. Urubyiruko rero icyo twarwigisha twebwe nkatwe ni ukuvuga ngo interineti uyikoreshe igufitiye akamaro. Reka kujya gushaka amakuru y'urukoza soni, reka gushaka amakuru kuko byumvikana ko ushobora kuvugana n'umukobwa uri kana arangiye kavuge ngo i Kigali, ndashaka kuvugana n'umukobwa uri Rusizi kavugana nawe byoroshye bitari n'iriho mbere. Ibyo byose interineti muri rusange mvuze muri make ikeneye gukoreshwa neza, ni nziza, izanakwiye kurahita iteza imbere abantu n'igihugu muri rusange vuba cyane, kumenya amakuru mu buryo bworoshye, kubona serivisi mu buryo bworoshye, ukoresha muri serivisi rwose n'amafaranga ukoresha makeya, ntufata ingendo nyinshi. Interineti birarangiza imikasiyo za kera abantu bafataga ibirometero ijana bakajya gutanga ubutumwa, ugura utanga wicaye aho uri, amafaranga urayabona wicaye aho uri. Interineti ni nziza, ariko dukeneye kongera kukujya tujira urubyiruko tumubwira ati interineti ni ibikwiye gukoreshwa, ibi ntabwo bikwiye. Yego.
Ijwi ry'Amerika mu kiro n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone turi kumwe na Jean Pierre na Claude na Reveriano. Duhere kuri Jean Pierre. Jean Pierre we?
Yego, ndabumva neza.
Wiriwe?
Wiriwe neza.
Uherereye he?
Bo, merereye mu karere ka Nyagatare.
Yego. Nuko akabazo cyangwa igitekerezo?
Bo, uza ngo nari mfite akabazo. Ashaka kubaza aho ngo urimo gutanga ikiganiro. Tuzi ko neza interineti ari nziza. Muranyumva?
Yego, turakumva twembi.
Interineti ni nziza. None ndabaza ni izihe ngamba bafatira nka ba bandi bayikoresha nabi? Wenda nanze urugero nko mu gihe cy'imyigaragambyo mu gihugu runaka, bikunze kugaragara ko interineti bajya bayifunga. Ubwo ni ukuvuga ngo ari babandi bayikoresheje nabi na babandi bayikoresha neza ko ifunzwe, ubwo babandi bayikoresha neza ntabwo baba bahohotewe. Nabaza ni ikibazo ni izihe ngamba bafatira ahubwo babandi bayikoresha nabi, ariko babandi bayikoresha neza bagakomeza bakayikoresha, oreyo kugira ngo babe bayihagarika, babandi bayikoresha neza babihondere murakoze.
Ye, urakoze Jean Pierre. Claude rero tumuhe ijambo hanyuma Reveriano nawe aze kuza nyuma. Claude we. Claude.
Murakoze murakoze ndabumva neza.
Wiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Uherereye he?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ye, akabazo cyangwa igitekerezo?
Natangira nshimiro atanze ikiganiro. Mu byukuri internet akamaro kayo ni ugutanga amakuru muri rusange. Yaba ari ameza cyangwa se amabi nk'uko yabivugaga, ariko nashaka kumubaza ikibazo kigendanye n'uburyo bw'ikibazo topic y'ikiganiro. Hari aho njye numvishe namubaza nk'amaze se ayo makuru wenda ashobora kuba yateza iyo ndazindaro n'ibindi biganiro bibi bikorerwa ku ma interineti, n'izihe ngamba nk'abantu babishinzwe bashobora kuba bafata ku buryo byagira limite cyangwa bikagira aho bitangirira n'aho birangirira. Kindi cya kabiri namubazaga ku bigendanye na interineti muri rusange. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda interineti ahanini akunda kugaragara mu mijyi, aho ushobora gusanga za wifi, bakoresha ama wifi, aho bakoresha za free interineti nyine. Ariko mu byaro ugasanga na interineti ishobora kuba inagerayo. Urwo rubyiruko rwo mu cyaro narwo rurayikeneye kugira ngo aho ngaho yavugaga ngo rubone akazi, rumenye amakuru, narwo rugire byinshi rugeraho. Nicyo ngicyo nabagiraga ngo mvuge. Murakoze.
Ye, urakoze cyane Claude we. Ye, duhamagare na Reveriano maze utwo tubazo twose umutumirwa Businge Anthony adusubirize rimwe. Reveriano, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uherereye he?
Karusi mu Burundi.
Karusi. Ye, akabazo cyangwa cyangwa icyumviro?
Nashaka kubaza kubera nta kurikirana ikiganiro ku iradiyo, sinumvira batumire neza ibyo bavuze. Mugabo simbona uruhara jyewe interineti ifite mu gutwasinda abakobwa batarashikana imyaka. Uruhara ntabwo mbona neza kabisa.
Mu magambo make yasobanuye ko yabivuze nyine nibyo twahereyeho. Yasobanuye ko interineti ifite uruhare mu rwego rwo kujya kureba ibintu byo gushurashura, ibyo bita gusambana, bikaba ari byo bikurura urubyiruko. Noneho rero urubyiruko rw'abakobwa rukagwa muri izo ngorane zo guterwa inda. Mu magambo make ni uko nguko twabivuga. Urakoze cyane.
Ubwiriza gato.
Yee.
Ibyo tebo nari by'abantu n'abana bo mu bisagara nk'abindi mu cyari n'iwacu byo interineti n'abyo bakoresha yemo ntaruhara runini y'ibifitemo uko bisaba n'uburyo n'amatelefone n'amamashini biteye imbere.
Nuko nyine utakuri iki kiganiro nabyo yabivuze ati ikibazo kigaragara mu bisagara kurusha mu cyaro. Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Yee. Businge we Jean-Pierre na Claude rero nabo hari utubazo tubiri dusa n'uduhura babajije kubyerekeranye n'ingamba zo z'abantu bakoresha internet nabi. Ariko Claude nkabona asa n'uganisha nanone mu gukumira bene ibyo bintu bishuka urubyiruko. Umwanya ni uwawe.
Murakoze. Arakoze Jean-Pierre Nyagatare. Nawe yunzemo aravuga internet yo ni nziza, twese turabyemeranya ko internet ari nziza, ifite umumaro mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umuntu, ry'umuryango. Ariko aravuga ati se mwafata izihe ngamba zabo bayikoresha nabi?
Ariko abayikoresha neza bo ntibahahombere.
Bo ntibahahombere rwose. No kuyifunga waba hari abo bubangamiye cyane, nabwo n'uburenganzira bwa muntu. Reka mfate urugero rwacu. Hari ibiganiro bimwe byagiye bihagarikwa bikabuzwa ku abana batoya kubigeraho. Kadufate ibyo bita pornography, urabyumva? Pornography nyeka ko uwabibuzwa wese ntabwo yavuga ko yaburijwe ku iterambere. Kuko ibiriho biba bizwi ko ari iby'ubushoshozi, ari iby'ubusambanyi, aho ugaragaza amafoto y'urukozasoni, ibyo byo kubibuza urubyiruko kubijyaho cyane cyane ko abantu bakuru baba batabyifuza no kubijyaho ariko kubibuza ugasanga internet zo mu gihugu niba ushaka kujya kubireba nibifunguke ni uburyo bumwe butuma urinda abana cyane cyane abana ngo ni uburyo bumwe ariko ntabwo wabangamiye ibindi bikorwa byiza byo ku internet ariko nanone hari n'ibindi ibintu tubona ku internet hari ibitanyura kuri pornography ushobora no kujya muri Google ugashakamo n'ibindi ukabibona ibyo boherezanya muri WhatsApp ibyo boherezanya ku mbuga zitandukanye zindi birahari rero kuvuga ati ingamba twafata navuga ko ingamba ikomeye n'inyigisho nk'uko nigeze kuvuga ngo itorero navuga inyigisho mu itorero kwigisha abana umuco nyarwanda kubabwira uko bakwiye kwifata no kwitwara cyane cyane ababyeyi bakongera bagasubira ku nshingano zabo ababyeyi ntibasubire ku nshingano zabo ababyeyi bareke guharira internet kwigisha abana ababyeyi bamasenge ba nyogosenge ntibongere bagaruke ku muco babwira abana b'abakobwa bati nyamuneka dore igihe mugezemo ni iki dore ko muke kwitwara dore ingorane uzahura nazo ukoze ibi n'ibi uriya mwana agiye kugerageza internet kujya guhura n'umusore cyangwa umugabo ashaka kumenya uko ibyo bintu bimeze nyamara yarabibwiwe n'umubyeyi na nyirasenge na se wabo akamubwira adore uko bimeze nunabikoruzaho n'ingaruka zimeze gutya na umumaro zifite wa mwana yajya yumva ibyo umubyeyi yamubwiye akongera akareba n'ibya internet bigatuma areba ayo makuru yombi agafata amakuru yombi akavuga ati ibintu umubyeyi yambwiye ko bizankoraho nabiretse navuga rero ingamba ikomeye cyane ntabwo iri mu gufunga internet ingamba iri mu gusubira ku muco nyarwanda ku muco n'abandi mu bindi bihugu baganire n'ababyeyi ababyeyi nibahaguruke babwire abana ibare guhisha kuko abana b'iki gihe ni abana bazi ubwenge baravumbura cyane bamenya amakuru menshi kuri ibi bintu iyo umuhishe n'umubyeyi arashakisha amakuru ayandi kandi afite aho ayakura umwana wa kera ni amakuru yabonaga ku mubyeyi gusa n'ahandi yabonaga amakuru ariko uyu munsi amakuru arava ahantu henshi rero utanguranwa n'umwana atarabona amakuru ya interineti abona ay'umubyeyi imbere nkeka ko yari yo ngamba njye navuga ngo ababyeyi nibahe umwanya abana babo
Businge
mu mashuri nibahe umwanya wabigishe iby'imibonano mpuzabitsina imikurire yabo kugenda ihinduka ingorane bahura nazo mu gihe babigiyemo kandi babe tugira ibyo twita positive parenting
ni ukuvuga
akazi kacu dukora ni ukuvuga ngo kwigisha umwana umwegereje hatarimo guhutaza kugira ngo umwana umugire inshuti umwana agusobanukirwe umuntu naza akanamubwira ati ndagukunda azabwire se ati ariko hari umuntu wambwiye hariya ati Businge yambwiye atarankunda yambwiye ngo ejo tuzasangire fanta ibyo bituma wa mwana umurinda inda y'indaro cyangwa inda itagateganyijwe kurusha ko umuharira interineti ukamuha telefoni wagira mu rugo ukamukubita interineti telefoni yawe akagenda akora ibyo ashaka noneza akakubwira ati wowe nabyo uzi njye narabimenye narabigerageje narabikoze rero ubwo Claude na Jean Pierre
yego
babaje ingamba nasaba navuga najye n'inama niyo yonyine izindi zaza nyuma ariko gusubira ku gicumbi cy'ababyeyi ababyeyi bakegera abana ababyeyi baganiriza abana bakava mu isoni bakababwiza ukuri
niko se Businge
agatinyuka akajya n'ababasha
hari igihe wigeze kuvuga yuko ababyeyi batakibona umwanya baba biruka nka muri rwinshi none se ubwo ngubwo byo babikemura gute kugira ngo babonere umwanya abantu ubu ngubu baganire
hari umuntu ugeze kuvuga ati amafaranga menshi arutwa n'umwanya mutoya mpaye umwana wanjye dushobora guhitamo gukorera amafaranga gushaka amafaranga menshi tukabura abo tuyashakira
Mhm.
Amafaranga turayashakira kugira ngo abana batabeho neza. Ese nubu ufite abana batatu umaze kwigisha muri secondaire bakaza batwite bakavoma amashuri kubera ko wabuze umwanya wa mwanya wawubanye gusa hanze ukabura umwanya w'uyu mwana ayo mafaranga azakumarira iki.
Mhm.
Ni ukuvuga ngo rero mu byo dukora byose twe kujya kwisuzuma tukavuga ngo ariko turakorera iki ndakorera abana ngo babeho neza bazakure neza babemo abagore n'abagabo ni ngombwa ko duha umwanya abana twese na leta ikunze kubitubwira kubidukangurira muhe umwanya abana banyu gerageza ushaka amasaha make igenda uganiriza abana bawe ubaha umwanya banakumenye bariko kwita ankuri se umwana ugere mu rugo umwana kugira ngo anko kandi uri se rero ntabwo twabishyigikira muri uyu muco turi mu guteza imbere ye numva mu by'ukuri nkomeye mvuga ngo umubyeyi akwiye guha umwanya umwana we akashaka umwanya w'umwana kurusha gushaka umwanya w'amafaranga. Ngo navuga
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Anthony Businge niwe mutumirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ajiprado jijurukirwa n'umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ruharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere. Kuri telefone dufite Désiré. Désiré we
ndabumva.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Merereye mu karere ka Gakenye, umurenge wa Muhondo, ni igihugu cy'u Rwanda niho ndi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo? Yego.
Ikibazo rero byahanini nari mfite inyunganizi. Nashaka gutanga ariko ndishimye cyane uwo mutumirwa wa Ziprodoje wikirwa. Ewa nabigezeho byose ibyo numvaga nashaka kuvuga mu by'imunyunganizi nashaka gutanga ariko ndangira nunganireho gato nange. Ubundi ababyeyi muri iki gihe usanga inshingano yabo barayibagiwe yo burere bw'abana. Akabyara umwana akamuhereza umukozi kandi umukozi nawe aba afite nyine akazi amusigiye akazi amusigiye n'umwana. Umukozi wenda aba agomba kwita ku byo gukoropa kwita ku isuku yo mu rugo wenda no kureba umwana ikishobora kuba cyamuhungabanya ariko uburere umwana abukomora ku babyeyi kandi igiti kigororwa kikiri gito. Iyo umwana aragira gutya akajya kuri internet agakuraho imico ntafite umuntu umusobanurira ntafite wa mugani umubyeyi impanuro z'umubyeyi yamuhaye wenda ngo agere kuri internet azigereranye n'impanuro umubyeyi yamuhaye nibura aremenye ukuri. Kubera iki ba burere cyangwa se za mpanuro umubyeyi yamuhaye ntazo afite nagera kuri internet agabonaho imico y'Abanyamerika n'iya mu bindi bihugu wenda by'Iburayi ntago ari buyikompare n'imico ye cyangwa se nuko umubyeyi umurongo ashaka kumuha agenderamo. Rero ababyeyi bakwiye kumenya neza ko ntabwo umwana akeneye umugati cyangwa se umuceri stoke y'ibintu byo kurya mu rugo biriya bintu byo kurya gusa ahubwo akeneye n'uburere cyangwa se kumenya indangagaciro z'umuco umubyeyi washaka akagendera kuko ubyaye umwana kumurera n'inshingano zawe
niko Désiré
umuco akwiye kugenderaho. Ego
wowe ufite imyaka ingahe?
Njyewe ndi mukuru cyane mfite imyaka 31.
Noneho mbere nawe uracyari urubyiruko ariko reka nkwibariza akabazo kawe bwite wowe ababyeyi bawe mwigeze muganira bakagukebura bakagucyamura bakaguhana bakaguhanura uwo mwanya barawukuboneye?
Uwo mwanya barawumboneye niyo nagendaga nkagera mu rugo bwije narakubitwaga rwose inkoni nyinshi cyane n'ubwo ndabitanshimishaga ariko iyo bankubitaga nkarara nikanda cyangwa se nkababara bavuga ko icyo bankubitiye ejo nashobora kongera kugikora kandi n'ejo natekereza nakwisubiraho cyangwa n'ubu maze gukora nkasanga ko bankubitaga batampora ubusa ahubwo bamporaga ukuri cyangwa se ibyo bampanagaho nabaga ndi mu mafuti ariko icyo gihe bamanaga wenda mu makosa y'abana cyangwa se yo mu giturage kuko navukiye hari mu Gakenye ni mu cyaro ariko noneho tubirebye muri bino by'ikoranabuhanga bya interineti ubu kugira ngo umubyeyi amenye ko se uri gukora kuri interineti birasaba ko niba ari imashini yawe amenya password yakoresha akazaga kugira ati nyereka interineti yawe akajyaho akareba ibyo wirwamo akabasha kunyuramo akagenzura ashaka kujisha akaza ati tujyane kuri interineti akajya maze ashukumbura akareba n'ibyo wirwamo yagera aho yabona ibibi urimo akakubwira ati ibingibi wabirebye ati nabirebye wabibura byumva ute umwana akamubwira uko abyumva noneho n'umubyeyi akamubwira ati uku nguku ubyumva siko ujye ugenda gutya cyangwa si ntukongere kubireba ahubwo ujye ureba ibingibi ibibi ukamubwira ati konsekansi z'iki kintu ni izi iyi konsekansi nziza cyangwa se ingaruka mbi ni nziza ni izi ngizi ugenze gutya wagira ingaruka izinizi ugenze gutya wagira ingaruka nziza izinizi birasaba rero ko umubyeyi yakurikirana ibintu umwana bari bakuri internet hari ukuntu umwana none muri iminsi bakora utugurupe bagakoreya amagurupe ya Facebook amagurupe ya WhatsApp ugasanga ibyo barimo ntabwo ari byiza umubyeyi agomba kumenya ko inshingano yo kumenya inshuti z'umwana we nizi umwana wanjye kajya kureba uriya mwana banaka ni ibiki baba barimo niki gituma bakururana ese nuko kugira ngo murangire akazi keza muri Amerika cyangwa se inshuti yo muri Amerika hari ukuntu umwana yababwira mugenzi we ati ngiye mfite inshuti yo muri Amerika y'umuzungu cyangwa se yo mu gihugu iki niki none nanjye yambwiye ngo mushakire n'inshuti hariho haza mu bya bintu bya human trafficking ibyaha by'igucuruzwa ry'abantu usanga umwana ageze aho yandikirana n'umuntu kuri internet bamuvanye hano bamujyanye iriya ariko umubyeyi atarabimenya kubera iki kubera wa mubyeyi wageze uburangare
nawe nubyara niko uzabikorera umwana wawe
uko bimeze rwose ubu ngubu mfite umwana muto cyane w'amezi nk'atanu ariko ndimo ndateganya ko mu burere nzamuha ibyo bintu ngomba kumukurikirana nkajya amenya inshuti ze n'izihe ibyaba mu kuri internet ni ibihe ese nabaye bamushuka cyangwa se kigare groupe agendamo imeze ite kuko burya inshuti z'umwana wawe uko zimeze n'umwana we niko amera kuko ihene mbi ntawizirika iyi
Desire ni mwowe
reka ngaruke ku kantu gato cyane
usoza
urasanga muri iyi minsi abo bana nubwo tuvuga kuri internet umwana ntago kuri internet ntago yandikirana n'uwo cyangwa se ngo guterwa inda ntago yiterwa n'umwana mugenzi hari ikibazo kiri kugaragara muri minsi yo guterwa inda n'abo bantu n'abagabo bakuze ahanini ugasanga n'abo bagabo bakuze si wenda banabibonye kuri internet ahubwo bo ni ya mafaranga bafite barimo gushuka ba bana ariko nanone bikagira bigahuza nanone na ya internet wa mwana ryarari yavuganye kuri internet by'ibintu abona bigezweho akabyifuza ariko adafite ubushobozi bwo kugira gute bwo kubyigurira none ahubwo akajya kuri wa mugabo ukuze w'umucuruzi muri karitsiye ufite imodoka nziza umwari ufite agiye kwiga akamushuka ariko bitabitewe na ryari ryo kuri internet ahubwo nasaba ngo mutumirwa muri ibi bintu byo kuba uwo muryango uharanira wenda no kuba wakwita ku kibazo cyo gukemura icyo kibazo cy'abo bana baterwa inda niwite nanone no gushyira ingufu mu guhana abo bantu cyangwa se gukurikirana niba baragira inama abo bagabo nabo bakumva ko ibyo bakora atari byo kuko umuga muntu mukuru ni uwo kurera umwana ntabwo ari uwo kumugusha mu cyaha ahubwo ingufu bazishora mu kwigisha abo bantu bakuze bere kugira gute gushuka abana n'ibinaniro bashyiremo n'ibihano
Desire urakoze cyane nawe
yego yego
Businge mu munota umwe dushigaje nagira ngo iki kiganiro ukiduhere umwanzuro uhereye kuri aka kantu ka nyuma Desire avuze ko guhana abo bantu baterinda abana babangavu
murakoze cyane ndagira ngo nanjye nsoze mvuga ngo iki ni ikibazo gikomeye cyane gihangakije buri muntu wese kuko mvuge ngo leta ikwiye gukurikirana cyane umubara uwaba aramutse wese agaragaye ko ari mu bikorwa byo gutenda abana b'abangavu mu buryo ubwo ari bwo bwose byabiciye ku internet byabiciye ku bushobozi ku bushukanyi bafite amafaranga byabiciye ku ntege nkeya umwana afite wenda z'ubukene nasaba ko dufatanyije hamwe yaba ari leta imiryango itandukanye imiryango nyarwanda imiryango mpuzamahanga dufatanyije twese twarandura iki kibazo ndashimira rero ko abavuze bose numvise bashyigikiye ko internet yakoreshwa neza kandi bakurikirana by'umwihariko abakora icyanya kibangamiye umuco kibangamiye umuryango nyarwanda n'abandi
Anthony Businge ndagushimiye cyane rwose nibutsa abatwumva yuko uri umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ajprodo jijukirwa ni umuryango w'urubyiruko rw'abanyarwanda ruharanira uburenganzira bwa muntu komera
kamwe
hanyuma ahangaha nagira ngo soze rwose ngaya abakobwa nari nasabye mu kiganiro kuri Facebook rwose mbinginga ngo nabo baze muri iki kiganiro ndabagaye rwose
bakwiye kutubwira ikibitera cyane
komera rero mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane rwose byimazeyo murakarama Thank you. Arakoze Thomas Kamirindi imwumva nijwi.